Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8. Abantu bisabira umwami. Samweli amaze gusaza agira abahungu be abacamanza ba Isirayeli. Imfura ye yitwaga Yoweli, uw'ubuheta yitwaga Abi. Bari abacamanza b'i Berisheba. Ariko abahungu be ntibagendana ingeso nkize, ahubwo bakiyobagiriza gukunda ibintu, bagahongerwa, bagacurwa kibera. Nuko abakuru ba Isirayeli bose bahera ko baraterana, basanga Samweli i Rama. Baramubwira bati, dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe. None rero utwimikira umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati, uduhe umwami wo kujya ducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka. Maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo nijye banze ngo ntabe umwami wabo. Barakugenza nk'uko bajyaga bangenza muri byose, uhereye umunsi nabakuriye mu Egiputa ukageza ubu. Baranyimuye bakorera izindi mana. Nuko none ubemerere, ariko bahamirize cyane, ubasobanurire uburyo umwami uzabategeka uko azabagenza. Nuko Samweli asobanurira abantu bamusabye umwami amagambo y'Uwiteka yose. Aravuga ati, uku ni ko umwami uzabategeka azabagenza. Azatora abahungu banyu abatoraniriza gukora iby'amagare ye no kuba abo kugendera ku mafarashi be. Azabagira abasibanira imbere y'amagare ye, kandi azabatoraniriza kuba batware b'abantu 1,000 n'ab'abantu 50. Abandi azabagira abahinzi be n'abasaruzi be n'abacuzi b'intwaro zo kurwanisha n'ab'ibyuma by'amagare ye. Kandi azatorera abakobwa banyu gukora imibavu no kuba batetsi n'abavuzi b'imitsima. Kandi azatora imirima yanyu n'inzabibu zanyu n'imyerayo yanyu, ibiruta ibindi ubwiza, abiha abagaragu be. Kandi azabaka amakoro y'igice kimwe mu 10 cy'imbuto zanyu n'icy'inzabibu zanyu, ayaha abatware be n'abagaragu be. Kandi azabanyaga abagaragu banyu n'abaja banyu n'amatungo yanyu y'inyamibwa n'indogobe zanyu, abikoresha imirimo ye. Azenda igice kimwe mu 10 cy'amatungo yanyu, kandi muzaba abagaragu be. Maze uwo munsi muzaborozwa n'uwo mwami mwitoranirije, ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabasubiza. Ariko abantu banga kumvira Samweli baravuga bati, biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose, umwami wacu ajya ducira imanza, ajya tujya imbere aturengere mu ntambara zacu. Nuko Samweli amaze kumva amagambo y'abo bantu yose, asubiriramo Uwiteka uko bingana. Uwiteka asubiza Samweli ati, bumvire ubimikira umwami. Nuko Samweli abwira Abisirayeli ati, umuntu wese nasubire mu mudugudu w'iwabo.